Krista baba fundisa.
Penda Maria Rose. Kwa unsha tu wana pose. Mwisho wa siku wa kantos. Nisha tumia gampaka mafuta ya mampos. Nilipenda Maria Rose. Kwa unsha tu wana pose. Mwisho wa siku wa kantos. Nisha tumia gampaka mafuta ya mampos.
I didn't know kumbega damn she's a liar. Nampenda naleta masihara. Halinifanya nikajiunga na kwaya. Sikujua kumbe ye ni Delilah.
And I met her in the club, looking so fine, looking so tight. I said I gotta make her mine. She'll be my lady for life. Nilitaka kumuweka ndani, kumbe ningekaribisha shetani. Amezichanja chale, nimechezwa machale. Sina haja kuwa naye, kumbe ni mtu wa ndele.
She's a liar.
Oh my god.
Ah, yeah.